Miss Moani.
De Palos.
Ayo, Sean.
Niliulizwa na mwalimu, analisi ya mapenzi nini. Nikasema ni wewe, ni wewe. Nikaulizwa na wazazi, maona vipi sipo nyumbani. Nikasema ni wewe, ni wewe. Mapenzi yangu na wewe yalipagia nguo ikiumbwa dunia. Yangu na wewe, mapenzi yangu na wewe yameyapitaga Adamu na Hawa. Yangu na wewe yatandikwa kwa vitabu. I promise, I tell you, I promise. Forever promise to love you more. I promise, honey, I promise. I tell you, I promise. Forever promise to love you more. Basi nishike na minifuate, basi nioneshe na miniende, basi niite na minikuje, tupendane. I promise, I tell you, I promise. Forever promise to love you more. I promise, honey, I promise. I tell you, I promise. Forever promise to love you more.